Te putori no arakatari iri piri pekae keiro toko te puhi o te tangi koro fita fita e He tangi hotu, hotu, moke, moke, mo te tau, kua wehe.